special from NigerRemix.com.
Ngamandla mina ube ngangizinzila ngangiyocela ithuba lokugcina ngihlale nawe mama ube ngamandla mina ube ngangizinzila ngangiyocela ithuba lokugcina ngihlale nawe. Ugamba kwakho mama kwamukele kunzima nokuthi ngithulale kahle mama ndineselo bengingazi ukuthi siyophula kanjani na emva kwesikhathi eside mama wami uvuka nathi sihlophe mase kulunga sekhanya nakithi kokususeduze nathi emva kwesikhathi eside mama wami uvuka nathi sihluphe mase kulunga sekhanya nakithi kokususeduze nathi.
Fresh out from NigerRemix.com.